Basiriza olunakule namulabo nonafuna makasujja natukikaneniza tata wamwe ne jaja tisanze omulungi afaanana ng'omumbeja ali musettingi z'emikisa kwabamu nazolweza tabuzabuza mu kiyungu yeddiro siriza waifu matiriyo buli omu gwe yeetaga.
Temwasasira mwandisa bikonye era kati mbawonye ono mwana yatendekwa wala yayine mpisa okuzaala kujaganya genda ogulira be wamwe enkya sijja kwanjula bansalire ebintu mwana wo kabonera niwe kimuleta nje mama.
Malano negana nukuga polesa ekandi sebasalante batekekela gomumbeja sibula bewa mwanti lelo nkutwala it was a beautiful and nice year gomutufa njamu basigadde bajama nechirala bajamu mubalungi bakuno yekwena mbemu punyirange chimuli kankutwale kamuli kulambuze bimuli tukole nsi ya feyo tujubele muze nawe abete male bate kapeli ila kusente twesige katonda twewale neva pipa batikwila ketalu
belo nange njakuja kulengete.